All right, let's see. Let's play some more music, shall we? Yeah, let's hear some Zyko Langa Langa from the 1995 CD Surshok. Here is Ndundu.
Woman, Azalaki mokolo moko na mboka moko mama moko azalaki na bana na ye basatu Ya liboso kombo na ye Willy de Campo Ya mibale tumba masikini Ya misato Jamul Bongo motema na ngai esepelaki na moko na bango Natuni ye soka koki kolinga ngai Alobi probleme ezata Kasi otuna mama Mama alobi moko na botaki mwana oyo Nazindisaka ye mbala sambo na ebale Bongo abima na mwindo ya ngolo Nasuki ya sirene
Yesa lilokola kaka tolingana Tolingana libela mama Yesa lilokola kana mipesi na ya Yope o mipesa angele
Ah! keye atiki mawasi maye ba kei na mawao. Olingwe nani atiki mawasi maye ba kei na mawao. Mubaya zonge ye ba ke mawe benda kabiste kona bolingo.
Papa Wemba, Viva la Musica, Galilee, by request from the CD Love Kilawu Amor Fo.
Lagona, chantier Alekaki awa alobaki kutu Mère puissance oh yeah Yo la finale oh yeah Yo la première oh yeah Atele maki kaka alobaki kutu Kolela lela yoe Nakatia sefa bako tunatuna yoe Na parie bako lela kayoe Na bisele bako zela kayoe Piri malui Ese keli yango ya manchantie
Sefela yoe
Misea Ludeo, Dona Yo Manue, la carte postale,
on
y mana yo et la place concorde,
c'est
comme Okeo, Bangonio Soba Kupa. Ese que li amo ya malonga
Se me la
yeah, yeah, mama Soka yo zalaka o parisienne o mama Misuso zalaka na yo mwana fireze o chéri Misuso zalaka kuwa banze la mikine
Piri malui
Na sefa bako tuna mazuka na mule Bako tuna kacharelle de baba na parisie Soki onanye Mama Soki onanye Boba yeba Bana kini bako tuna na sere foseo Bana kini bako tuna na tahule wange Bana kini bako tuna na koko ayae Bana kini bako tuna na pare foseo Bana kini bako lela kula mamboye Soki pete mbebo tunaba fireze o soki onanye Mama, mere premiere oye, boba yeba Mere premiere oye, boba yeba
Piri marui
Ndile maki baka Abazuta chateau de Versailles Itama koko cheruti Aleka kikaka
Château de Versailles, oh yeah. C'est comme un keo, Bangonio soba kufa. Zoka yo zalaka o parisienne o mama. Isuso zalaka na yo mwana fireze o chéri. Isuso zalaka kuwa banse la mikilie.
Piri malui.
Sunset.
Thank you. jeni osalinga mabe opiki ngali bonga ebonga kiyo lakanga liboso yo kende mobembo Salinga mabe, opiki ngali bonga ebonga kiyo lakanga, liboso yo kende mobembo na mboka Paris.
General Dabira na Braza.
Mbula ekonokaka epesaka mwa sango, likolo ekoyindaka tongo pepe makasi. Mosala wa mpana toboni ye, osalinga sikwize na bolingo.
Vanga site premier Mireille Kento Dalida Kiadal Gabi Otudi GG Mayoyo commandant Bonabo très fort Alain Pai
Wapi Sika Nama Kalabina Yo Mokango Panama Nayo Toko Mite Roche Akana Lile Lile Nanya Koyo Kama Toto Ya Baba Kumawa Nanya Nibore Lama
Maison Mozart, Arnabé Mavungu, Roger Sumbu.
Arafat. Machifito wa Mugamba. Kochima, kolo mabele, idoloje, kotika na idoloji.
Sergio Alas.
Ziki dogo.
Richmond, get your groove on with me, DJ Ginger, on Wednesday Breakfast Blend, 6 to 8 a.m. Wednesdays on WRIR LP 97.3 FM or on WRIR.org.
And you're listening to WRIR LP 97.3 FM Richmond and Ambiance Congo. My name is DJ Dowdy, David Noyes. I'm here with you every other Sunday from 3 to 5 p.m. Look for Greybeard and the other black music in this time slot next week. He'll be joining me in about 20 minutes for 2 hours of African, Latin, and Caribbean music on the motherland influence here on your Sunday programming on WRIR. The last track was Marie Paul and Wenge El Peri from the CD K.U. Debut Cartagena. We heard the song called Bere de Fer Kiangana. Before that, Le Prophète Quincy Jengaka Yemi from the LP L'Incarnation. We heard the song called Malu la Première. And a little while ago, we heard some music from Bozi Boziana and Laanti Shoke. And one of the singers on that song was the singer Kabose. And my friend Anastasia was talking about Kabose. So let's play some more Kabose. This is from his CD called Malagre d'Amour. Malagre Moi. We're going to hear the song called Roman d'Amour.
Ah! Vaut mieux mourir à genoux que de faire un siècle debout. Harmony Lova de 80 à 2007.
Yozala kawana bijoumi avana. Nazala ka de ker na sentiment na yo. Na fanda kana yo na ba pense na ngai. Kase loko nini yango. Yoko zala na doute na bolingo. Yazizi ma viuluka.
Honorable Serge Kayembe.
zala kawanga bijumbi avanga
papika bemba
nafanda kana yo na baba nsenanga kase lokoni nyango yoko zala na dute na boni yezizi mabiluka lijon fumu chuke lomboto dani tumba
c'est l'explication na yo un plus un dans l'amour et puis ça va toujours un jamais qu'on fait ça dé
na eba kite ya bolimbo
na ye eme bosi ta pene
jurango ya mariage na eba kite
Francine Ngembe Batim Bengani Yamamoto Jewitz na Lyon
Anasunjise la kiyo bijou Fais-moi de l'amour à parenté No de l'amour à parenté Naboy na koma na tanda Na mote ma bolimbo na yo
Nana eba kite
C'est que moi dit L'or noir
L'amour de mon cœur Et mon nom bati Mais na mote ma
Kale Madofae, Coco Madimba, Madéran, Agency, Christian Engani, l'homme à battre, Morissette, Vindamandoulou, Piroge Ibuna, ma collection, Michel Miguel, et Lubango.
Les athées pour la ba diplôme ya ba yuma nyoso ote pananga nini na koloba na zanga nyoso yo salela kangai fia mobola quelque part na motema na yo nazare tout ce que tu as plus moi font solution
Pierongombo
tout ce que tu as sans moi pèse quoi sur bijou biavanga la vérité blesse mais parfois ça redresse
Gorde Kimani
tiens des caresses comme celle de Dalida Fais ton choix, prouve-les si tout n'avalait pas. Tes défauts, écrivez-les si noir et blanc.
Francis Kakone.
On y mouti qui n'soto a venir et banite.
Roger Massi, Mouskador.
Qui se l'aime pas quand t'es colou la moté, mais comme il a fait.
Péché à Tipo, Exonel Hotel.
Anita na poni, na ika kaba veye.
Yves Makamu na la promesse.
Kidi na zo kimbeli kinwa ni nazali awa kaite.
Ampere Hirohito mokonzi atisi.
Okwipenda elogo suka lipo lipo nase.
Yves Abdallah, Marshal Tito, Dieu merci tanto, Patika Mwasi.
Fote na ngaite. Nazala kinde mopaya na Kinshasa ah, ah, ah.
René Labé
Aye binyoso papa mundabi mama Brigitte Lokola nazali awa bazali koka nisangai ah, ah, ah.
Saint-Valois, Japon
Yoko nangambo Naipe nangambo Isabella Suka pie, toko sala koboni, poto songana.
Ike kolondele mesele me.
La realite na yebi bienke.
Pito veni yombo cheme.
La realite jizale zina. Nyoka kosoka eva mobali akumba mana erer. Jansi tela, bichu mopo.
Comme se fait douce, Armandine Paula.
Si déjà ma bata, maman n'est pas
la moute, mais comme il a fait.
Nami PC, question Roger Catala. Si meyo musi ndondo
Mpenda elongo suka libo libo nase
Justin Kapena, moto fete General Dabira,
Pierre Tivi, Général Patience, Colonel Van, Sikalaboko, Michel Bakou, Papa Noël. Panga GPS, Chiba Chiba Soutarmak, Jubinanga, Jean-Louis Mbanga, Franck Akil, l'étoile de Londres, Papa Kass, Kidemil, Bana Tcheni, Makelo Mangay, Pop Six, Damor, Papa Mouze Abrazavi, James Kabengele, Flori Bonafutu, Sousa Onienze, Dr. Jean-Pierre Kabeya.
Moni Mwati Kitoto Avenire Banite,
Lucie Kalombo, Chipe Mindia,
Isole Mbakate, Kotuna Mouteme, Kominafe,
Ambassadeur Kishabron, Junior Kashama, côté mascotte, ingénieur de
blanc.
Yakara lembi yogo mamale Motema moko betara ebati na tenzo kande juju azali Nako senga na zambe ogo Nako sambela pakwa nyoso pona bosa na bambanda Juju to umela peto bara na juju Ekela muzambe angati na ee Na kosala boni pona bosa na yo bolingweleki Awanga na motema Na kosenga na babaga na yo yo Balembisa singa ya bolingo Bolingo pona mbongo te Bolingo se bolingo ya katolinga na mama Na kosala nyoso pona yo yo Na mokena gana swaka ekoki Bolingo sakametu Ya Zambe
Oh Juju Viens mon amour Et Voloko chante Le pape Joker chante
Na kosenga na bapaga na yoyo Balembisa singa ya bolingo Bolingo pona mbongo te Bolingo se bolingo ya katolinga na mopi Na kosala nyoso pona yoyo Na mokena gana zwaka ekoki Bolingo sakramentu Ya Zambe
Soni kumona pasi Ngana boneli Aye aye na komi tunaka Ti alamu Oh jujwe Ngana wazeho Boto lata kipete sikamoko Ngana boneli Bongo ganda kwanza mepe Petakie Ngana boneli Oh shegie Mama Oh jujwe
Pape kisa kinga komela ye Ngana zangeli milangu wako
Sheri ya bolingo pona susi
Doko tola pe kisa kinga kobima Ngana zangeli milangu wako Avansa tre monene Oya primuse
Sheri oro Ngana damwe Sheri ye mama
ayaye ayaye bolingo kwema na leli kufasoni kumona pasi ngana boneli ayaye akomi tunaka tialamu oh jujwe ngana waze botola taki pete sika mokoko ngana boneli ngana kwanza mpepe pete kie ngana boneli oh jerie mama oh jerie mama
Tokota la pekisa kinga kopima na la lia lisusuwe na matonge na rompo ya vizavie moye petinga na kweva nipo ya bolingo Chérie, mangai na zangeli milangwa avansa vre monene ya primusero mon abetie Chérie, mama
Ayaye, ayaye, bolingo mwema na leli kufasoni kumona pasi ngala boneli
Ayaye, nakomi tunaka
Tina lamu,
oh jujwe
Ngana wazeko, potona taki pete sika mwakoko Ngana bondeli,
pungwana kwanza mbepe petakie
Ngana bondeli,
oh chérie mama
Oh jujwe, chérie
Bon, 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 bon. Popolipo. Popolipo. Popolipo.
Thanks for listening to Ambiance Congo today. My name is DJ Dowdy. I'm here with you every other Sunday from 5 to 7, 3 to 5 p.m. Graybeard's here 3 to 5 p.m. every other week. He'll be here next week. And he's about ready to set up for the Motherland Influence. The International Rescue Committee was founded in 1933.